Ay, shun wengam. Ay, sawubona mntanami, ngithemba ukuthi uyaphila. Ngokwegama nguDoris, ngiyabonga usuze wafika. Mzukulu letha amanzi ukuthenga i-cold drink ngiyafisa, kodwa ikati lele ziko, sibonga umphefumulo masiphila. Mntanami ngixolise ukukumoshela isikhathi, okungenzeka ukuthi umatyasa kodwa ngeke ngithathe isikhathi. Mzukulu awuletha icansi umaluma kahlale phansi, angazi ngizoqalaphi kodwa ngicela ukuqala phansi. Mangithi ngiyabheka umama ugcwele usizi, kodwa imbokodo yokuqina le ibamba ishisa insimbi. Mzukulu uyahlakula kukhaligeje ugcwele insimbi, sesizwa yile yankomo ukuthi silale sidlile umisi. Mntanami ngisho lokhu, mina ngazalela ukuhlupheka, ngiyinhlekisa emphakathini nginanimpuphu noshukela. Abanye bathi ngiyathakathi ngithule bengisukela, angiyazi injabulo kodwa esulwini
ngiyokhululeka. Isimo singashintshile, inhlupheko ikhala usonemi, kothemba kuwe wenja njani wami. Eyiwe Jesu
inzima njengoba ubona amathuna bonke la ekhaya bangishiya. Lo mntwana osemhlane yena ubaba khe wamphika, kusele mina nomzukulu masihamba kuyosala inxiwa. Ngiyazi sisho sitha likhithu nalendlala, lo mntwana engimtetile nina wamshiya ekhaya. Lo nomdala uhlale buza ukuphi umama, wahambe yofuna itoha kaphindanga wabuya ekhaya. Mntanami kunzima kunokuphela iviki ngingadlile, ngikhalela umzukulu abuye esikolweni elambile, kodwa usebenza kanzima kuba nekusasa eliqhakazile ukuthi uphume enhluphekweni, kodwa efundweni hlale phasile. Eqinisweni mntanami mina ngiyafisa ubaba ngithathe, kodwa abazukulu mina ngengibalahle. Uyazi isifiso sami ukuthi bafunde baphase, nalithawu la mntanami bengingaqondile ukuthi ukhale.
Isimo singashintshile, inhlupheko ikhala usonemi, kothemba kuwe wenja njani wami. Eyiwe Jesu kuthembala, yebo kothiwa nethemba liphelele, lobo buhlungu nesimo samu.
Liyaphuma liyashona, kima kunamehluko. Yebo ekukhuleni kwami nami ngakhula nginamaphupho, ngiyathula nje ngilalele enkonzweni besha amahubo. Siqalekiso sami ubaba wabambele ntulo, kwakhala nyonini la ikhaya basiqalekisa. Amathuna nele baleni kushodela mi ngivalelisa. Bengingaqondile ukudabukisa, ngiyaxolisa mntanama kuyona inhloso nje ukubalisa. Namhlanje mntanama sasisiyolala sidleni, into enokungisiza ukuyothengisa erenkeni. Ngisivulele itafula qokelela osheleni, kokunye nginokulala khona ngifuke ngithengise ekuseni. Kunzima mntanami, sidla imbuya nguthi, angilazi icala lami emhlabeni ngisoni, kodwa sengivumile injabulo angiyitholi. Angikhulule mntanami, uhambe ilanga lingakashoni.
Isimo singashintshile.